salamu Wimeningate libusega ni salamu Chalo kisavi wimungwana na weshima Chalo kisavi wimungwana na weshima
Mombasa Chaloe Emboyo wapi kule Mulani, wapi kule Soma Mutongoi.